tunula bidole byo biwaleto kuzanyisa buli lwobange kyalo kyonna ng'okimanyisa ebizibu obirina naye naffe embeera etulwanyisa nenjusiye yawetisa naye erika amateekateeka bwe tusiika ku nkoko ng'oyomba bwe tubanja kyokenno twejalabya oyagala gw'obanja omulabe nga nfiira ku ntula omazeeko emirembe nekyusa kyamba byokuva ewaka landlord kyusa kumpisa nkooye tebwendiwona landlord kampambane Tuyagala mwana bulekana Wazimba we wana Kamfube kole Na wende una la nilodi Kampambane Yela gangalodi Kamfungize Amasanyalaza gabala Buliruocha zano kamyuka Bosula na baba wala mwenye